Abakunzi baragite menongeye kubatuza kandi bahe ikaze mu biganiro byo kuri uyu mugoroba ni ku itariki ya 20 n'enye z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2022 n'itariki ya 4 mu kiganiro y'umunsi mutegurirwa buri wa kane w'icyumweru. Ikiganiro cyacu rero kiraza kwibanda kuri ingingo nako inkuru nyamukuru yacu ni itohoza kuri Ange Kagame n'uburyo abaturage binubira uburyo abirukana mu maguriro igihe cyose aje. Indi nkuru turi bugarukeho ni uyu muntu wiyise Katuku Media uvuga ko Cyuma yari akwiye guhanwa imyaka irenge bamuhaye ngo kubera ko yabeshye ko Kizito yabonye Kizito kandi ngo Covid yari yaratangiye. Mu byo cyo Covid itatangiye kuba kimomo mu kwa mbere y'ukwa gatatu. Kizito yapfuye mu kwa kabiri hagati, uyu yabivanye hehe? Byo kuvuga ko nta muntu wagendaga mu kwa kabiri mu Rwanda kubera ko abamutumye bamwibukije n'amatariki ni kujya hariya gusa akavuga ibintu ejo atabanje no kumenya neza niba koko bifite n'isano n'ibyo ashaka kwemeza cyangwa se proof ashaka gutanga. Ndagaruka ku muntu umuyobozi abayobozi b'u Rwanda ngo bariho bayigisha abakongomani gukunda igihugu. Really? Abanyarwanda se bo baragikunda harigo? Abanyarwanda ubwo bakunda igihugu? Inzara irimo irimura abantu mu midugudu, abo bimukiye babimuriye mu midugudu ntabwo ari bugu, n'abandi bafite inzara. Nuko itangazamakuru utagera hose icyarimwe. Ikiganiro cyacu rero kiratangiye. Maze igihe kinini narababwiye ko ndiho nkora itohoza cyangwa se no gukora itohoza, kuko amakuru menshi twari twarayabonye, ahubwo yuko nshaka kuzagera ku mizi y'ikibazo abatwandikiye batubwira cya Ange Kagame, aho bavugaga yuko ajengereje abikorera ku giti cyabo business, small businesses mu Rwanda bakora ubucuruzi buciriritse harimo amaresitora cyangwa za bar, mahoteli ndetse n'ahantu hagurishirizwa n'imyenda cyangwa amakawa. Umuntu yatwandikiye atubwiye ati raditeme ndagira ngo mudufashe gutabaza, nubwo yenda hatazahinduka byinshi cyane ariko nibura ubwo icyo yavugaga ahangaha ati mu badepite, ariko nibura nibabyumva yenda umuryango wa Kagame uzagira ikimwaro noneho barebe uko bakwisubiraho kuko turashize. Ni nyuma ya Covid gatoya aho dutangiye kwisuganya, nubwo ikibazo cyari gisanzwe gihari ariko uyu munsi kirimo ubukana budasanzwe. Watwandikiye aratubwira ati twarahahamwe Ange Kagame mbere yuko agera mu iduka cyangwa agera aho dukorera, barabanza hakabanza abajepe, bamara kuhagera abajepe bakabwira abantu bose bari aho ngaho ko bagomba guhita basohoka. Waba ukihagera cyangwa se uhamaze iminota itanu, waba se ibyo wasabye muri restaurant bigiye kuza cyangwa se ubitegereje, nubwo waba ufite impamvu zingana zite ntabwo ibyo bibareba. Bakagushushubikana utishyuye utanafashe ibyakuzanye. Abacuruzi bararira, abakiriya bararira bati nyabuna ibi ntabwo wabibwira umutegetsi w'u Rwanda, bahita baguca umutwe. Ariko nibumva yenda abantu muri opposition mubinenga ahari yenda bazisubiraho, cyane cyane ko hagiye kuba amatora. Iki kibazo kiratubangamiye, turiho turashaka kwiteza imbere ariko agatuza kari muri ibi nako karatumaze kandi ntabwo dushobora guhangana nta urahangana n'umuhamba bantu bo muri kuri radio iteme ndagira ngo mudutabarize mwamaganiye imikorere nubwo nta cyahinduka ariko wamenye ko tukabyishimiye ndagaruka gato ya kubyo nigeze kuvuga aho bavuga ko Ange n'ubundi yari muri yazamuka ngo kuri za peyaje n'ahandi agenda azi imodoka zose azishyira ku ruhande ikibabwira ko atari se urimo ngo cya mbere nuko we imodoka ntabwo aba ari nyinshi cyane aba ari nkeya ariko nawe ngo agerageza gukora uruhare rwe afunga imihanda akagenda we ku bwe avana imodoka mu nzira mu modoka nyine asa naho yibaza impamvu zishobora kuba zikituruka muri sens contraire zigenda atarayashyizeho atwaye Range Rover ya se kubera kwikomeza niba ari nawe musigire wa Kagame hari ibintu bimwe agomba kubanza yewe nubwo atanabigeraho ariko arizo nzozi ze hari ibintu agomba kubanza akamenya yuko nubwo yaba afite amafaranga ye kuri banki menshi cyane ariko ziriya modoka ari imisoro y'abanyarwanda ari imitsi y'abanyarwanda n'ayo mafaranga nta handi aba yaraturutse ko uwo muhanda yesi umutekano we ni ngombwa ariko ugenewe kugendamo abantu bose nubwo umutekano we waba witaweho ntabwo ngo n'igihe witaweho ntabwo ibyo ngibyo babireba bagomba kwerekana ko hari umuntu w'igitangaza reka nsigiye basubire inyuma gato hari abantu benshi hari abatwandikiye inbox hari abatwandikiye ababitubwiye mu magambo hari ibintu bimwe mu rwanda dukomeje kugira byimeze ngo niba ari ikinyabupfura umuco bupfura n'ibindi bigiye kutugeza ahari indimuka bigiye kumara generasiyo iyi ngiyi turiho igashira burundu sinzi ntabwo nakwibuka neza umuntu yavuze ati ariko nubwo ubutegetsi bwahinduka yenda ndamutsinda kubera impamvu z'umutekano ati nubwo ubutegetsi bwahinduka u rwanda ruzongera kuba u rwanda koko kandi ntabwo bishoboka abantu babaye ibikange abantu babaye bampemuke ndamuke abantu babaye abamotsi nibwo buzima niyo savayivu ku buryo ubwoko bw'abanyarwanda ntange ntagiye kubwibazaho hari uwavugaga kera ati ubwoko bw'abanyarwanda banza bufite perezida ubakwiriye wabireba kuko ugasanga bishoboka ko umuperezida dufite mu gihugu cyacu koko urebye imyitwarire turi bugarukire muri ikiganiro ukareba n'impamvu wavuga uti anje impamvu atabikora ni iyi yabibuzwa n'iki anje yabuzwa n'iki kujya agenda bavana mu nzira arabibona ko agatuza ariko akoresha arabibona avuga ati ntabwo njye mbona bambaza agaciro nk'uko bagahakana abagaha abandi abategetsi bandi Jeannette Kagame ubwe yigeze gukora kampanye yo gushaka risipekiti mu bagore bose tekereza umugore wa kuba icyo gihe banga ari visi perezida arongera abana perezida na mugore wa perezida ariko kumva ko akeneye risipekiti ntabwo bihagije mbese baramwubaha ariko ntabwo abona bihagije ndashaka mwa bagore mwe b'abategetsi mwe ko mu pledginga allegiance loyalty iwanjye bitari ibyo nta business muzakora kandi niko igihugu kimeze ubu ngubu barangiza FPR na Kagame FPR yarabanje ayikata akadakoramo ibice arangije afata parlema ashyiramo abantu bazajya bendurutse ibyo ashaka afata umujyi wa Kigali ashyiramo abantu bazajya bendurutse ibyo ashaka ni iki cyatuma Ange Kagame adakora ibyo akora abantu bose bari mu gihugu ni abagererwa ni abari kuri service service ya Kagame nta kindi iyi nkuru rero niyo nari nababwiye ko nzayigarukaho ntabwo nyitinzeho ibyinshi nagira gusa nko filime kubyo bintu ari byo abantu baratwandikiye barenze umwe baravuga bati turashize nta kizahinduka yenda ariko bamenye ko twabimenye kandi ko tutabyishimiye reka numve ko mugenzi wanjye turi kumwe ahangaha muri iki kiganiro ariho anyumva ni Pasteur Jean Claude Habimana niba nyumva ndagira ngo mbanze ngusuhuze Pasteur
nongere ngo reka nanjye ngusuhuze Bwana Jean Paul nsuhuze n'abadukurikiye muri iki kiganiro abanyarwanda n'abanyarwandakazi bari hose mu gihugu ndetse no ku isi yose amahoro y'imana abane namwe
urakoze cyane kandi nagira ngo nongere rwose nkubwire ko wakoze kuza kwifatanya natwe nubwo mbizi neza ko muri aya masaha bitari biri convenient cyane ariko wagerageje uyu munsi rero tukaba turi kumwe muri iki kiganiro ndagira ngo ntangirire muri iki kiganiro ku bintu bimwe ibi narimo mvuga bijyanye na survival abamoti abantu bavuga ibintu ukibaza aho u Rwanda ruho rugana nubwo radiyite nitagera kuri miliyoni icumi z'abanyarwanda ariko hari aho bizagera icyo nzi cyo ntashidikanyeho ni uko leta y'u Rwanda yo bibageraho abadepite barabyumva abaminisitiri barabyumva abakozi ba leta benshi barabyumva ndetse n'abandi babyumva bihisha ariko b'abanyeshuri n'abandi bafite pozisiyo bari ku za interineti mu gihe kigali Pasteur hamaze igihe ubushize navuze uwitwa Rurangwa Artemo Rurangwa Artemo uwo nguwo yahoze ari umu yabaga mu Rwanda mbere ya 1994 amakuru twabonye ahangaha kuri raditeme nyuma gato y'aho mvuga ibindi yavuze kuri Dr. Basabose Philippe abantu baratwandikiye bati uwo muntu nyabuna nyabuna nizere ko atazabacira ishati akabatesha igihe kuko uwo ni nguri nzira ati ni nguri nzira arashaka ukuntu yasubira mu Rwanda rero ahacitse kubera ibyo yakoze mbere ya 1994 aho bavuga ko reka nongere nisegure kuko sinshaka kuzaregwa defamation cyangwa se ko mparabika izina ry'umuntu ni amakuru umuntu yatwandikiye aravuga ati uyu muntu yahoze ari umujura wibisha imbunda mu mujyi wa Kigali ndetse ko bamubonye bamufashe yibye cyangwa bagiye kumufata ahungira i Burundi ava i Burundi ajya muri Canada afite kesi iri ku mutwe we ati abo ni bo bantu FPR ibishaka ati uwo nguwo rero ni ikiguzi arimo gushaka cyo gusubira mu Rwanda kubera impamvu tutazi bakavuga bati reka ndebe umwanzi wa FPR maze ntangire mwikome Rurangwa Artemo bivugwa ko yibishije imbunda ndetse na banki watwandikiye aratubwira ati ni banki ya BK yibye mu mujyi wa Kigali ndetse akaza no kuvuga ko inkotanyi arizo yakoreraga arizo zamutegaga kwiba bakanavuga ko ari imwe mu mpamvu yatumaga adasubira i Kigali mu gihe cya guverinoma y'inkotanyi kubera ko yari yaramaze kuvuga ko arizo yakoreraga ubu rero ati agomba gushaka umuntu nawe uko atangira kwigaragaza hanyuma akavuga ko ari umuntu koko wa FPR agatuka abantu ati niko ubu ngubu basavayivinga reka ngusubize ijambo ndaza kugaruka kuba moti kuri Kasuku Media mu kanya reka niba ufite komantere ibi bintu iyi generasiyo mbabare iyi generasiyo Pasteur Habimana uratekereza ibi bintu koko nubwo nk'uko uwo muntu abivuga ntaho biza nta kintu bikomeye bazahindura ibi bintu bijyana hehe birajyana hehe u Rwanda reka ngo tubize ijambo
urakoze bwana Jean-Paul Rwanda aho rugana twese turahabona abashobora kuba babibona kuko ntabwo buriya tubibona kimwe twese ariko byibuza wenda nkawe n'abadukurikiye muri iki kiganiro hari ibyo babona twahurizaho rwanda rimo rurajya habi ushobora kugeraho uhera wenda uvuga uti mpereye aha naha buri wese afite aho ahera ko tugenda dutandukana dukurikije n'imyaka dufite ariko aha n'icyo duhuriraho twese ni amateka y'igihugu amateka y'igihugu waba waravutse nyuma waravutse mbere tuyahuriraho kuko n'iyo uvutse nyuma amateka urayabwirwa cyangwa ukanayigishwa hari ibintu rero navuga ko bitabeshya uburyo umuntu yakwibaza ko kugira ngo tumenye amateka twese tumenye ibyo duhuriraho twese bitagombera ubundi buhanga bisaba kugira umutima wa kimuntu ubundi ugakurikira ukabwirwa ugashishoza ugatekereza ukibaza ibibazo cyangwa se ukanabaza ibibazo cyane cyane muri kino gihe tugezemo noneho bakiriho turi mu gihe isi iteye imbere ku buryo bitworoheye twese kumenya amakuru yose uko tuyashaka no kumenya amateka uko tuyakeneye ku buryo nta muntu ugipfa kubeshywa ngarutse wenda kuri Artemo Artemo ntabwo ngiye muzi ku giti cyanjye wenda ngo tube tuziranye nawe nanjye ndamwumva ariko ni umunyarwanda nkatwe twese aba mu mahanga nka muri Canada nanjye niho mba ayo makuru muvuzeho yo mu Rwanda uko yitwaye mu Rwanda rwo hambere siko njye mbivuga rwa mbere ya 1994 nanjye narayumvise kandi nanjye bayambwiye bo n'abayahagazeho nabo bayazi bamuzi neza kandi yari anazwi hari rwose icyo cy'ubujura bwibisha intwaro ni ikibazo gikomeye kimuriho cyangwa icyo gihe cyari kikimuriho nduzi ko ubungubu ntabwo cyanamuhamunaguweho n'ubu kiracyari ikibazo ariko uko biri kose afite uko yarimo kwitwara wenda bishobora kuba aribyo bishobora gutuma abasha kwisobanura akavuga byinshi none ikibazo kirimo ni uko abanyarwanda twahuye n'ibibazo n'amateka tugoye ku buryo no kumenya uko twitwara mu bibazo runaka no gukemura ibibazo dufite bigenda bigorana bitewe rimwe na rimwe n'uko no kugera habi niko njye mbyita amateka aba tugeze ahantu ibikomere tuba dufite ingorane tuba turi nazo bigatuma noneho umuntu yitwara mu buryo nk'ubwo ngubwo wenda bakurikiye ikiganiro cye nanjye nagikurikiye usanga nibwo buryo yari afite nabwo kwinjira mu Rwanda kuko amaze igihe kinini iyo myaka yose ataragera i Rwanda ubu yasubiye i Rwanda rero yabonaga yagomba kubona itike n'ikimujyana kandi yihangiye n'imirimo ashinga cano muri Canada no kuri YouTube nayo izajya ikora ibyo ngibyo wenda bazajya bamutuma ndetse ni nko gusaba akazi ibyo bazajya bamusaba gukora ubona ko misiyo ye ni ukuvuga ngo abantu ngo abanyarwanda batannye ubundi se batannye bashinzwe Artemo ashinzwe guhiga abanyarwanda batannye abwirwa n'icyo bari mu murongo n'abatannye ko yagombye kwimenya we n'umuryango we n'abatatannye ikindi yiha no kwishyira mu mwanya kuba umuvugizi wa leta ya Kagame ya FPR Artemo uko muzi ntago nziba ari umuvugizi wa FPR kuko ari umuvugizi wa FPR cyangwa se abayobozi abakada ba RPF turabazi mu Rwanda kuba rero yiha kuba umuvugizi wa leta nacyo ni ikibazo gikomeye ubwacyo ikindi akajya noneho kuvuga ko agiye gukora n'ubushakashatsi kongera muri Canada we azi neza ko hari amategeko igihugu cya Canada kigenderaho kimwe n'ibindi bihugu byateye imbere aza ahatuye aho ariho ntago ushobora kujya hariya kuri YouTube channel uvuga ibyo ushaka byose ku bantu b'abaturage b'igihugu nka Canada. Arabizi azi niyo amategeko abigenga azi na harassment azi amategeko agenga uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse n'uburenganzira bw'umuturage wa Canada cyangwa se n'umunyagihugu wa Canada. Hari ibyo rero mbona zirohamo bishobora kuzamutera ibibazo kuko hari ikiganiro yakoze yasaga n'utanga icyizere ko agiye gukora ubushakashatsi kagiye guhamagara abantu harimo Philippe Basabose professeur harimo Ntagara Jean Paul abwo hari n'abandi azavuga mu minsi iri imbere ngazanahamagara ngo bakanaganira bahamagara nkande so hari ikintu umuntu aba yibaza kibaza ati imyaka yose n'abantu baba bamaze no muri aya mahanga babona mu bihugu batazi amategeko abigenga batazi n'amategeko ubwabo nabo abagenga icyo ni ikibazo gikomeye cyane mbona rero mu banyarwanda bari hanze aha kubera kwiha gufana cyane leta FPR buriya niyo waba umufana ukaba umufana w'ikipe ukaba umufana w'igihugu ukaba umufana n'umuntu wenda da nka Kagame nk'uko abantu bamufana abamukunda ntago ushobora guhaguruka ngo upfe kuvuga ibyo ubonye byose ngo ni ukubera ko wafannye cyane waryohe no gufana ngo hanyuma urengere ku mategeko kandi ashobora kuba yakuviramo icyaha. Iki gihugu rero cya Canada cyo gifite amategeko akigenga, nizera ko ibyo avuga nawe abizi ko bishobora kugira ingaruka igihe icyo ari cyose aramutse arenze umurongo. Hanyuma rero ku cyitwa ibyaha by'abantu cyangwa kuvuga kuko yahagurutse nk'umuntu ubona ikiganiro cye kiba kirimo kivuga ko abantu batabacika cumu ngo baterekana ngo umurongo bagenderaho kandi leta ya Kagame yo ngo ifite umurongo yashyizeho w'abacika cumu bagomba kugenderaho cyangwa umurongo w'igihugu. Leta ni leta, abantu ni abantu, ariko kuvuga uko ibyo umuntu atekereza no kuvuga ibitagenda neza n'uburenganzira bw'umuntu ntabwo bivuga ko umuntu agomba kugenda mu kwaha kwa leta. Ikindi arabwira abantu muri Canada ngo bagende mu murongo wa Kagame atari abaturage ba Kagame ari abaturage ba Canada, kuba bakoze analize bagakora kritike y'ibitagenda neza bakishyira hamwe ibyo bibarebaho iki? Niyo leta rero avugira, ahubwo abanze ijye gushaka leta yashaka kuvugira nduzi ko itamutumye we yitumye ashaka akazi bazamuha akazi, ariko babanje no kumukoresha interview abanze asubize n'ibyo byose abasha kuba nawe yaranyuzemo by'ayo mateka ajya hari yajye kwihandagaza tuka abantu yandagaza abantu ajye gufata abacika cumu abagiranye na Antoine n'abandi cyangwa se ubwo no kuvuga mu yandi magambo kugereranya n'abantu b'interahamwe aba agomba kugereranya interahamwe turabizi n'abanza bw'iriya ya leta ya Kagame kuko abantu baraho n'abacika cumu baracyaranaricikaho baravugira bene wabo baravugira umuryango nyarwanda yarangiza akajya hariya akavuga ngo leta ifite umurongo w'uheze ubuse abacika cumu uko bayeho ntitubibona igihugu nikibibona tweze ntitubizi. So ikintu gitangaje nyine ni uko abantu biha kuba abavugizi ba leta kandi batari no mu mwanya wo kuyivugira nayo ubwayo ihariye kwivugira. Nge ikintu ngira ngo mbwira abanyarwanda nimesa nshaka no guhita ntanga ubu nonaha uko umwanya bari na mutoya, ariko navuga ko abantu bitwa ko bashyigikiye leta ni byiza gushyigikira leta rwose yanyu ni uburenganzira, ariko mureke n'abayikritika n'abayinenga bayinenge uko babyumva. Sinumva uwo byabuza gusinzira harugize umuntu uvuga ibitagenda neza. Hanyuma kandi nkavuga ngo ibintu abanyarwanda twiha byo kumva ko abantu bamwe bagomba kubura ibitotsi abandi bakabibona, ibi nabyo bigomba guhagarara kubera ko ufite inyungu runaka. Hari n'abantu bahagarara hariya bakajya ku maradiyo bagatukana bakavuga abantu amazina bakayavuga ngo nayiregarasha abandi bakabayita amazina runaka bashaka bishakiye ngo kugira ngo babe batoni kuri leta iriho. Nta bundi buryo ushobora gukoresha ugatona kuri leta ukanayikorera rwose ukajya imbere hariya, ariko utihaye gutuka abantu no kubasuzugura. So nagira ngo mbwire abantu rero b'abanyarwanda cyane cyane iyi mikino yo kuba interahamwe zikoze amarorerwa twabonye na leta yabo amarorerwa yamara kuba tukavuga tuti nevage n'abarokotse ibyo byago hanyuma tukaba twisanga turi mu yindi mvugo imeze nk'iyo ngiyo ya kera yakoze amahano ni ikibazo gikomeye cyane so mbona rero wigeze gukomoza ko hari umuntu wavuze ko u Rwanda rw'ejo hazaza rufite ruteye impungenge nibyo impungenge zirahari nanjye nkunda kubivuga hari impungenge zo kubona abantu noneho bakabaye bazima twabaye mu mateka abandi twanayabwiwe dushobora kuba dufite ubwenge bwo gushyira mu gaciro tukavuga tuti dukurikije amateka n'ibibazo twanyuze mu Rwanda rukwiye kugenda gutya ariko hakavamo abantu bavuga ngo he ngo mwituvuga nabi umuntu arakubwira ko wica abantu umuntu arakubwira ko ukenesha abanyarwanda umuntu arakubwira ko wiba igihugu umutungo w'igihugu umuntu arakubwira ko ukoresha imyanya ufite mu nyungu zayo bwite nk'icyo kibazo cyanje Kagame iriya myitwarire y'umwana wa perezida w'igihugu ihagayitse cyane harya umuntu ubwo umuntu yabinenga ngo ubwo yanze igihugu umuntu yabaza aho Kizito Mihigo ari n'icyamwishe ngo ubwo umuntu yanga igihugu umuntu yabaza kuki abanyarwanda bahunga umusubizo kuva muri 1994 FPR ifashe ubutegetsi kuki umubare utagabanyuka umuntu ngo yanga igihugu kuvuga ibitagenda neza ntabwo bivuga ko ari ukwanga igihugu kuvuga ibitagenda neza nta nubwo ahubwo ikibazo ni iki kubwira umwicanyi ko yicana ararakara kubwira umujura ko ari umujura ararakara kubwira umuntu w'umugome ko yanga abanyarwanda ararakara ahubwo rero abanyarwanda bamenye yuko tugomba gutandukanya uburakari na politiki nagiye numva kenshi leta ya Kigali ihamagarirwa gushyira umupira hasi n'abanyapolitiki batavuga rumwe nayo ariko yanze kuwushyira hasi kuko ntago ishobora impamvu idashobora kandi nayo ntago ari ukubera ko ari ukwinangira gusa ntago babishoboye ntago bashoboye politiki bahisemo ubugome bayohitamo inzira y'igitugu buriya hari abantu bajya biyitiranya ubutegetsi bavuga ngo aya ngo ntago miti yica kuriya dikitatire cyangwa se ubutegetsi bw'igitugu ntago ari politiki
ariko se ntibacyumvise yewe nacyumvise no ku bantu b'abavandimwe bashakaga kumbwira ngo ariko ngo biriya ngo ntabwo ngo ari igitangaza biramutse koko ari nabyo ko ntago miti yica wowe urumva koko nkawe wazakwifuza ko iyo sinyatire nawe ikujyaho yo kuvuga ngo niko bimeze ingoma zose zirica donc nta mpamvu yo kwirirwa wamagana ikireka tureke no kuvuga ngo ya FPR yo guyica kuruca izindi ariko byonyine nubwo yaba kuyica gahoro kubigira iki tugomba kubireka tukavuga ngo reka ngo ntango miti kuki tutavuga ko nuko kwica nubwo kwaba guteye kudakwiriye ubwo abo ni abantu bakubwira bati ibyo bintu urimo n'ingoma zose zibica ni hahandi none se bikazahagarara bigenze gute nta muntu uvuzwa pasiteri
abisirayeli bageze igihe ndumva ngiye kubisubiramo ndumva wenda abakurikira ibiganiro kuri iyi radiyo njya ntanga barabibona we cyangwa barabyibuka ariko nkunda kubisubiramo reka n'ubu mbisubiremo wenda hari n'abaje bwa mbere abisirayeli mu gihe cy'amateka bibiliya imana yigeze kubaha inzibacyuho ibaha inzibacyuho bagombaga kubamo mu gihe yo yari yarateganyije ntabwo yigeze babwira imyaka bazayimaramo ariko imana yabahaye inzibacyuho kubera yuko bitwaye ukuntu mu gihe cy'ubutayu bagira amateka yihariye ku mana bayitwaraho nabi kandi yarabakoreye ibishoboka byose buryo umwana w'umuntu araruhije koko ariko igihe kiragera kubera ko bari bara muri iyo nzira y'ubutayu ndetse wenda ubwo n'amateka yari yabanje y'uburetwa bwo mu Egiputa cyangwa se muri Misiri kwa Farawo hari ibintu bari bara byarakuriye muri bo ariko nibwira ko bya umuco wazamutse cyangwa se n'umwuka mubi niko mvuga satana batera bari mu rugendo rwo mu butayu imana imaze kubambutsa inyanja itukura imana yarabahaye amategeko yo kugenderaho bihakuramye izindi mana baramya ibigirwamana baraterekera nk'uko wenda bavuga mu kinyarwanda cyacu barabandwa bagira bate bashaka ibishushanyo bakajya byikubita imbere imana irarakara igambirira kubarimbura bose bagashira mu butayu mose nk'umuvugizi nk'umushumba wari ubayoboye atakambira imana nyuma y'iyo mateka ariko imana yagiye yigarura inshuro nyinshi igihe cyarageze rero ibaha igihugu ibahaye igihugu rero ibashyiraho n'uburyo ki kuko yari ibazi imitima yabo izi n'urubyaro rwabo uko rubakomokaho yari izi abisirayeli uko bameze n'uko bateye ibashyiraho inzibacyo ariko yagira ngo ibatunganye rwose kandi ibahe n'umugisha kuko bwari ubwoko yatoranyije bararambirwa nta nubwo barambiwe ntibanategereje bahita bavuga bati iyi nzibacyuho rwose ntabwo dushobora kuyigumamo basaba ko imana batuma kubahagarariye ngo bagende basaba imana ngo ibazanire undi mwami ntabwo bashobora kubaho batagira umwami n'abanyarwanda bariho bameze nk'abantu bazi gukeza cyane guhora baramya cyane ku buryo hari tudafite n'umutegetsi hari ukuntu iburyo ibihugu ndumva hari n'aho bijya biba ku isi ukabaho wenda nk'igihugu kikamara nk'imyaka runaka kitagira umutegetsi ariko gifite guverinoma ikora so mu rwanda kugira ngo tuzabeho tudafite umuntu hariya nk'ikigirwamana duhorana uje wese ni perezida ni umubyeyi ni iki tukamwita amazina tukamushyira hejuru abami reka rwose umwami nta mwami wica hica rubanda arakabaho arakarama abantu tukabahindura imana ku buryo na Kagame araje asimbuye Habyarimana ndebera ubu rwose bamugira impanga ya Yesu ibi bintu byo gukeza abami ukagera n'aho urengera byo kurengera ukibagirwa yuko perezida w'igihugu ubundi ni umukozi w'abaturage kubera kudatekereza ko uwo muntu ari umukozi wawe ari umukozi ufite inshingano ziri hariya mu nyungu zawe cyose uramuramye ukumva ko ahubwo wowe ubayeho ku bwe ni ukuvuga ngo we atabishatse ntibababaho abanyarwanda tudahinduye iki bintu by'ibitekerezo dufite ntabwo dushobora no kuzagira ejo heza koko twajya duhora twimika abantu bazajya badukoroniza bakadutesha umutwe navugiye ku by'abisirayeli imana yabonye ko basheze reka nkoresheje ijambo abisirayeli barashega impamvu niba nkoresha ayo magambo nuko ari amagambo y'amatirimi y'ikinyarwanda abantu bashobora kumva neza bateza ubwega barigaragambya imana iravuga iti reke murashaka umwami reka mubahe ihita inababwira n'uko azabateye atoke ni nko kuvuga ngo ubu nababonera ubungubu nkurikije uko muteye ndabaha sawuri sawuri yakoresheje uburetwa abisirayeli bagera ahantu habi hatuma batakivuga hari ukuntu ubungubu turavuga twebwe tukanagaya tukananenga ibyo Kagame akora ariko hari igihe ashobora gukora amarorerwa yandi atuma noneho buri muntu wese atavuga kubera ihungabana wenda kubera n'ubugome bukomeye burengeje reba hageze abanyarwanda kugeza aho abanyarwanda batuye no hanze badashobora gusinzira ngo Kagame arabareba badashobora kumva ko bafite uburenganzira ahubwo bagavuga bati uwo muco w'i Rwanda impamvu abanyarwanda batarimo kumvikana neza reka tugende nabo twumve abo bantu ngo batamye ngo tubagarureho cyangwa se abandi bakavuga ngo abo bantu bihaye guharabika igihugu ese nimba igihugu kimeze neza ukumva ko umuntu yagiharabitse cyane cyane ko baba bivugira ngo ibyo bintu baba banavuga ngo ntibifite n'ishingiro ibintu bidafite ishingiro ubikorera cano ukajya kubivuga kuri radiyo kuri na televiziyo bikakujyana ikigali gukora ikiganiro kandi ibyo bintu bidafite ishingiro none se ubwo urumva urwaye arinde urimo uravuga ko ibintu bavuga bidafite ishingiro ibyo bintu byakuraza ishinga ku buryo wakumva uryamye udasinziriye ngo ngaho baradusebereza igihugu igihugu nimba koko gikora neza abo basebya bashingiye ku kintu niba ntabyo bashingiraho nimuryame musinzire ariko nimba binahari nimubikosore mwe kujya guhiga abantu bavuga ngo mwakoze nabi
ubu koko nk'iyo banki ya Kigali yibwa ikibwa n'abajura bitwaje intwaro umuntu ari kuvuga ati banki ya Kigali yibwe kandi na rutemarimo ubwo koko uwo muntu niwe wo kujya guhigwa aho kujya guhiga uwibye ubu kibazo dufite mu Rwanda abakriminali niho bayoboye igihugu niho baturegisiriza abantu babatagatifu nka bakizito abantu baturage bibereye aho ngaho bafite n'igihugu akamaro abarwigara bakicwa hejuru nk'ubu ngubu wabaza leta ya Kagame impamvu yica abantu atari bijya bintu byanyeroreshwa byo kujya muri media byo kuvuga ngo ntago tuvuze ngo byabaye ngo turakora iperereza ngo turagire gute byari byo ku kintu kinamico ariko turabizi nabo kandi ntago bihakanira na Kagame arabikora akabivuga ariko se uwamubaza impamvu yica abantu yavuga ko abicira iki mu Rwanda
ko ari threat y'ubutegetsi
ariko ntabwo ushobora kuba threat y'ubutegetsi reka Jean Paul reka tushyire mu gaciro tujye tunavuga ibintu twumve reba Jean Paul ubu ufite igihugu uyoboye igihugu biragusaba kuzana inkota n'inyundo n'iki kwica umuntu wagiye mu muhanda hariya akavuga ko Jean Paul ayoboye igihugu nabi
ndakurahiye impamvu wabivuga ibyo uvuga ntabwo kandi ntibikwiriye nta nubwo bibikwiriye no kubaho no kuri umuntu uwo ari we wese ariko kubera insekirite umutekano muke kubera ibyo baba barakoze ikindi na incompetence kuko udashobora kwerekana ibinyuranye n'ibyo ngibyo bariho bavuga ku rundi ruhande uburi insecure ukavuga uti barimo barandeba mu bwonko barabona ko ndiho nkora ibintu ntazi noneho ukavuga uti ahubwo ibyiza ni uko yaba adahari avuye aho ntabwo rero abantu uri confident n'ibyo ukora ubona akazi akagusebya akakubwira ati uriya muntu yica abantu utarabishe watinya kugaruka ukavuga uti uri aravuga amahomvu azana ibimenyetso ariko kubera ko uvuga uti ibyo bavuga bimwe ni ukuri byinshi ndetse ikindi harimo n'ikintu cya incompetence ibyo byose bakavuga bati ni threat ku butegetsi reka nze mbese ngende bakomerezaho hari umuntu media akoresha media yitwa Kasuku media sinzi ko nashobora kubwira abantu Benoni niwe nabonye abwira abantu ati wiyabonye ahantu akore unsubscribe ku bantu nk'abo bakasuka yabaye nanjye aribo nagira inama nababwira nti niba mudashoboye kumwamagana ikintu cy'ibanze cyakwerekana koko namwe mudashyigikiye ibyo avuga ni uko mutakongera gusubscribinga kuri ku bintu avuga at least niba utagiye kubinenga ariko niba ari byo kubinenga nta kibazo ariko kumva umuntu nk'uyu nguyu avuga amagambo nk'ayo bigaco bikagenda mu gihugu nta nkurikizi ntacyo abaturage bagasa nk'aho babifata koko ntawe ushobora kumunyemuza ko baratinya ngiye gushyiraho videwo ye na koko audio ye aho yavugaga kuri Cyuma Hassan Dieudonné kuvuga ububi bwa Cyuma Hassan Dieudonné kubera ngo uburyo yagiye akavaringa inkuru za Kizito ngo abeshya wumve ikinyoma cyambaye ubusa ariko abo nibo barurangwa artemo abo nibo ba kigurube rego uyu artemo nawe ni nka kigurube wundi kuko urumva ko barashaka itike na pasi yo kujya mu gihugu ariko nuriya akavuga ati ubu uku niko nshobora kuba muri iki gihugu mvuga amahomvu nk'ayo aba ni ba bandi bavuga ko batashye mu Rwanda kubera ko ngo bagezeyo bagasanga Nutella ngo itakiriyo mu Burayi gusa no muri Amerika reka nze wumva amagambo y'uyu Kasuku Media
turagarukaho urubyiruko mureke kwishora mu bintu bimeze nk'aho ari ukurengera ndetse no gushaka kwivanga mu bya guverinema hari ukuntu urubyiruko dusigaye tureba wenda guverinema yavuze ngo wenda ni urugero guverinema yavuze ngo abantu baturiye ruhurura y'ahantu runaka babakureho babashakira ahandi hantu urubyiruko kubera ko ushaka kontenti za YouTube ushaka no kwigira intwari cyane mu bantu b'ibigoryi bameze nkawe ukaza kuri YouTube ngo guverinema gutya na gutya gutya na gutya leta pa 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 kubera ko hari abantu muri ako ganye bafite akababaro kuba bakuye ku muhanda waho bari batuye bagiye kubajyana nibura mu nkengero za Kigali kuko bafite uwo mujinya baragufasha nabo kujya gute baragufasha nabo gusakuza ariko si uko batabona ko aho hantu hari habangamye ibi mbivuze ngambiriye kubwira ko umugabo bita Cyuma Hassan Dieudonné wari ufite televiziyo yo kuri murandasi kuri YouTube bita Ishema TV yamaze guhamwa n'ibyaha azafungwa igihano cy'imyaka 7 ndetse natange n'ihazabu ya miliyoni 5 Cyuma uyu nguyu Hassan mbabwira yari umwe mu bantu navuga ko bagumuraga abaturage mu kugumura abaturage nshaka kuvuga n'ukuhe mu nyumve neza Cyuma yari wa muntu ushobora kugenda akajya kureba nk'inkuru ahantu akayivuga uko itari inkuru nyinshi za Cyuma abaturage kwa hari abantu bashaka kugira ibyo bumva bitandukanye n'iby'abandi babonye Cyuma akaza agaterura inkuru akayivuga uko itari ubwo noneho kubera ko hari abantu nyine bakunda ibyo bintu gushyashyariza utuntu nk'utwo ngutwo bagahita bavuga ngo Cyuma ngo ngwararenze n'abandi bantu bari buze kuza kuntu kangaha muri comment ariko ni muntu kandi mugira gute yewe nta kibazo kuri jyewe buriya nkunda abantu bantuka cyane ndabikunda so ukajya kubona ukabona inkuru za Cyuma harimo abantu bamwe na bamwe banazihereza agaciro cyane bitewe n'uburyo yazivugagamo ukajya kumva Cyuma arimo aravuga inkuru ari ku buryo avuga inkuru harimo abantu ashaka gukotinga ntabwo icyo gihubukira umunyamakuru wa nyawe niba uvuga inkuru hari abantu buri munsi uhora ushaka kugaruka guhera uhera kugeza guhereza ukubitiramo ari akantu buri munsi uzagenda ucunga inkuru za Cyuma zabaga zirimo akantu buri munsi ahora ashaka kuvugaho ngo hari abantu ngo hari abo bantu kuki utaberura ngo bavuge yiri umunyamakuru muzima ushobora kuza ukavuga ati wewe n'urugero umuntu bita KNC abangamiye abaturage ibiki n'ibiki byuza ubivuge nk'uko ngo apana kugira ngo hari abantu hari umuntu ushobora kubabonye n'iyo nkuru bwa mbere ukaba umusize nyine atamenye n'ibyo ushaka kuvuga iyo umunyamakuru muzima ukaba bizi neza kugira umuntu avuga atari amahomvu atari ubusutwa ubivuga straight nk'uko mama ivuga gutya
reka rero mbabwire
uyu mugabo rimwe njye abantu yigeze kuntungurira
ni igihe Cyuma yigeze kugenda Imana mbabare wenda kongiye kuvuga kuri nyakwigendera Kizito Mihigo Cyuma yigeze kugenda ajya gukora inkuru kwa Kizito Mihigo aragendera avuga ngo yabonye ngo umurambo ngo wa Kizito Mihigo ngo utobagushye ko nta muntu bemereraga kuba yakwinjira kujya kureba umurambo bitewe n'ukuntu hari hari abantu benshi kandi turi mu bihe bya covid ngira ngo icyo gihe ndakeka ngo Cyuma wageze mu taho ngaho
urumva ni za nkuru umuntu ashobora gukora kugira ngo bamuha attention bamuha attention njye narumiwe kirya gihe mpita no kwatuye umusore afite kuba afite ikibazo cya kiri mentale ibi ngibi ndimo ndabivuga njyewe kubera ko niko nteye si njya nkunda kurya indimi kandi numvaga ndamutse nabivuze byakomeza kunguma ku mutima ariko ubwo mbivuze ubwo ngiye ndumva mbohotse koko ndamutse mvuze ko Cyuma igihano yahawe agikwiriye
yarongereye haravuga ati yaba ari jyewe wamuhanaga nari kumu nari kumu kumuha imyaka 30 hari utuntu twinshi ushobora kuvuga kuri ibi bintu ndagira ngo izi nkuru zisigaye tugiye kuganiraho pasiteri tuzinyuremo twihuta ariko mbere yuko njya kuri ibyo wumve iminite abantu baba bafite aha aravuga ku mukobwa w'umucuranzi witwa Marina cyangwa se wizwi ku izina rya Marina amuvuga mu buryo buri defamatory ku buryo adafite iriya protection nta nubwo yabavuga ibintu hariya muri teya gihugu iriya YouTube yafungwa bamujya kumurega bakamubuza kuzongera gukora kwishyura n'indishyi z'akababaro ariko kubera ko afite ibyo bigambo avuga bya FPR ntawe ushobora kumuhamagara ribu ntishobora kumuvugisha reka mbanze gushyireho iyo audio yindi ngaruke kuri izo audio zombi
muraho yemwe hari ibintu abantu bambazaga ejo bundi bambaza ngo ese koko uno muziki wo mu Rwanda ubu ni uwuhe mukobwa uyoboye ndabaga nti burya Marina nubwo ari indaya ariko Marina Bainara yoye da. None mugende murebe inakoze kuri YouTube none.
Ngaho urabyumvira. Urete ko mari nawe wigewe ni na offensive kabiri kubera ko bwa mbere ndirimbo zindazikundira umuntu uko aririmba icya kabiri ni ibintu byo kumva ni ibintu byo kumva kushobora kuvuga gutya ukarega umuntu prostitution uburaya kandi ndabona rushashira biko nabandi barabiko ni ibintu batazikari mu mategeko y'u Rwanda birabujijwe birambitse biri mu bitabo byabo ariko ninde mucamanza ushobora gufata urubanza nta n'umwe kubera ko bazi neza ko nibarufata na biriya binyamakuru byabo za rushyashya biriya bisitebanya byose bavuga bati nabyo bazabirega ntabwo bashobora kuzifata abo rero nibo bantu byandi twavugaga by'abamutsi abo ba Rurangwa Artemo abo ba Kigurube bariya bantu tera aba ba Kasuku Media n'abandi nkabo bigize abamutsi natangaje niko n'umuntu umwe w'intore avuga ngo nyamara ngo izi inama za Kasuku Media ngo rwose ngo tujye ngo tuzikurikire uyu rugo ni rwo rugero nirwo rugero noneho turi inyuma ngiye guha ijambo Pasteur ku kibazo cya Kizito Mihigo utekereze ko nabo ubwabo batagifite n'ikimwaro ni ukuvuga ngo ibyo mvuze as long as ndi murongo wa FPR sinkeneye kuvuga ukuri sinkeneye gukora ubushakashatsi Kizito apfuye tariki 17 z'ukwa kabiri mu masore ndamutse nibikira ari tariki yabura umunsi umwe cyangwa se ntabwo numva ari ntabwo ndi kure cyane 17 z'ukwa kabiri covid yari muri za China nta n'umuntu babaga batarayidekara nka pandemi nta muntu wari uzi covid n'izina ryayo sinzi ko icyo gihe ryari ryaratanze kandi kimwe icya kabiri abantu benshi bagiye mu rupfu no kuviwinga Kizito Mihigo umubiri wa Kizito Mihigo kubadukurikiye kuri YouTube bo muzabona ayo mafoto ndagerageza kongera kuyagarura nk'uko nawe yiteguye ati birababaje ngiye kuba kuri nyakwigendera Kizito nanjye nahisemo kuyanga ikinyoma nk'ibi ngibi kuko narebye komantere abantu bakoze nta n'umwe wagarutse ku kibazo cy'uko icyo ari ikinyoma cyambaye ubusa covid mu Rwanda bari batarasobanukirwe n'igereza sinzi ko rero nahageze kureba kitarahagera covid ndibuka ko akazi nagiye gukora in person nta nijya n'amaguru bwa nyuma hari mu kwezi kwa gatatu aha muri Amerika mu Rwanda byaje nyuma Afrika covid yagezeyo nyuma ariko agahangara akajya kuri mikoro akavuga ati cyuma hari ahantu yahageze ati uyu niwe muntu n'umumotsi aba nibo bantu bemerewe kuvuga muri FPR ntabwo ari ibyo gusa akavuga ko ngo abaturage ngo niba bababaye ngo kubera ko babimuye ngo nabo akabajyamo ngo kubera ko afite akarenga none se ubundi ikindi bakora ni iki niba ko kuvuga ngo ufite media ufite itangazamakuru FPR ifite imizindaro yayo ifite na televiziyo nyarwanda ariko imugire ki bavugire muri iki FPR bavugiye bakoresha imizindaro yayo wowe n'ufungura YouTube yawe ushake editorial ibyira cy'umariyo ngiye ibyo kuvuga ngo afunzwe n'itegeko ritagihari ibyo ntabwo babivuga ngo yashaka kugumura abaturage ni wogi 18 iri disgusting mbi cyane y'ubugambo nka buriya ngo kuko ni ukuvuga ngo sosiyete yacu ni kuriya yabaye that's how we can survive niko dushobora kubaho gusa nibyo navugaga by'abo barite ni bya One Nation Radio ni bya bariya bitwa ba Ruhashya Rigide ni byo bya ba Kigurube nakomeje kugarukaho ibyo arabivuga mu gihe mu Rwanda ubwaho mu nyamakuru byo bivuga ngo inzara yatumye abantu batuye mu mudugudu w'icyetegererezo barasuhuye bavuyeho babagiye ku byabindi yavugaga ngo kubera ko babimuye ahantu bakabajyana mu nkengero z'umujyi byose aravuga ko mbese ari arabigerageza kubera igikuri
uyu nguyu sinema ku Rwanda birandika bwa ngo abantu barasuhute kubera inzara bashize ngo muri byandi bituma gudugudu w'ikitegerezo umumeya akavuga ati turabafasha ntako tagize umuturage aravuga tereka batuzaniye gahunga ku munsi w'abagore nasetse tekereza ko birababaje ariko nasetse ndapfa tuvuga umunsi w'abagore bagavuga bati ubundi bazongera gusubira kuri Pasika ubundi bazongera gusubirayo mu kwa gatandatu ubu nta nubwo nzi ko bafite n'iminsi y'aba Mother's Day cyangwa se mu kwa gatanu cyangwa kwa gatandatu Father's Day bazongera gusubirayo yenda ku tariki ya kane Nyakanga bacelebrate parenting navuze nti imagine ibiro bitanu by'akahunga ngo n'ibishyimbo ati bazanye ku munsi w'abagore byarashize n'abatekereza iyo nkuru yavuzwe uyu munsi umunsi w'abagore wabaye tariki 8 z'ukwa gatatu murabizi ko International Women's Day iba kuri tariki 8 z'ukwa gatatu uyu muntu wariho uvuga uyu munsi aravuga ko ari cyo kintu babahaye icyo gihe ibiro bitanu by'agahunga silvuple n'ibishyimbo pati turagerageza kubafasha pati icyo bashaka naho guhinga ariko ntituracyahashaka ntiturahabona babimuye ahantu bahingaga ngo barashaka guhinga kuhatera indabo bashaka kuhasanira bashyira ibirahuri pasiteri na vayiretinze n'uruzi zanjye ivuga ngo turabinyuramo twihuta kuko amasaha arimo aratujyana iyi nkuru ndagira ngo nawe ikoreho komantere ngufi wihuta
gukora komantere kuri uwo muntu kikoza witiranwa na gasuku uretse ko gasuku yo isubiramo ibyo yumvise kandi ikabisubiramo neza uwo rero ntabwo ari gasuku kuvuga cyane yewe
hakinnye n'igihe kivuga hakinnye n'igihe kivuga n'ibindi n'abandi batavuze kibyigana nabi kikabibeshye kikabibeshye yaba gihari icyo kinyoni cyo rero umugani yamwitirira
so uyu rebye nk'uyu mugabo biragoye kumenya ibintu rwose igihugu nk'iki ubu ngubu akaba ari umuntu bafata rwose batiye ngo uyu munyamakuru yavuze ngo uyu sinzi icyo akora nyine ngo uwo yavuze ariko nk'ubwo rero mu rwanda ariko
ikibazo cyabaye ikibazo gikomeye zizwi barabitwa ba kalimba bavuga bati nyamara izi nama za kasuku barubyiruko tujye tuzumva tukwiriye kujya natwe tubwirwa
wumva ni iki koko buriya hariya harimo iki buriya niko nyine niko sosiyete yangirika kugira umuntu nk'uriya noneho ukagira n'abantu bashishikariza abantu kumukurikira ni ikibazo gikomeye cya mbere cyo arabeshya ibinyoma gusa uretse ko afite abo babihuje nyine impamvu yisanzuye akanabeshya bigakunda nuko na leta ihari ni iy'ikinyoma ikinyoma ryo kiyiranga n'imanza zicibwa arimo aravuga kuri cyuma hasa n'imyaka yakatiwe ngo buriya wavuga ko cyuma yakatiwe ikoze icyaha cye ngo kubera ko ngo hari akantu ngo yashyiragamo ngo agakotinga ngo abantu ngo kumva ngo ashyizemo iki se
iyo yaravuze abantu iyo icyo uvuze kidakemutse uhora umunyamakuru ngo kubera ko agisubiyemo ngo ni ugushaka kubagumura
kubera yuko cyuma atagiraga ubwoba yatinyukaga agashyira agaha abaturage mikoro bakavuga ikibari ku mutima n'akababaro kabo n'akarengane kabo kandi yisunze amategeko ibyo yakoraga byemewe n'itegeko
utekereza gute ko ibi ari bya bindi by'ingando abantu bashyirwamo imyumvire y'uko uyu munsi ko mbese ari uku nguku bagomba kubaho abantu bose ni civile guide umugani y'indirimbo ya Kofi ni civile guide ibintu byose ni icyo avuze kijyaba ari uko ari kibi ari cyiza ariko niko ni umwe ruturutse bukuru
ya birababaje niko baba babatoje ariko urumva ni iki gihugu rero nyine nta nubwo babona ko biyangiriza kugira abantu nk'aba ngaba badafite gutekereza uretse ko nyine wenda na leta ntabwo nayigaya cyane wenda kuri iyo ngingo kuko ni umurongo bahisemo umurongo wo kumera gutyo ni wo murongo bahisemo kugira abanyarwanda ibigoryi abantu badatekereza n'abatekereza bagatekereza ukuntu kudasobanutse kugira ngo hatagira ubabaza amabi bakora uriya yuwanarije nyine aho urwanda rugeze wenda bamwe benshi barikanga abanyarwanda bamwe batari babazi barikanga ariko ikigaragara nuko ni leta yagwiririwe na abategetsi bagwiririwe no gutegeka batabishoboye nka Kagame rwose arabizi ikintu bakoze kugira ngo bagere ku butegetsi ni ukumena amaraso bakoze ibyaha kugira ngo babashe kugera ku butegetsi icyo twarabibonye ni nako bimeze ariko ibyo biba bibageje kuri iriya ntebe bakayicaraho bananiwe kuyicunga neza kuko ntago bazi ibijyanye nayo ikintu bisunze ni kimwe ni ukwisunga abandi bajura bo kuri iyi si bakomeye bagomba kubakingira ikibaba mu byo bibana no mu byo bakora n'ibindi byose by'ibyaha byose bagakora gutyo ariko ikintu bahishwe ni kimwe njye nkunda kuvuga ko buriya nkunda kubisaba n'abanyarwanda rwose pe nongere mbisabe kandi nkomeje ijambo ry'Imana ni urumuri gukunda Imana n'umutima wawe bigira inyungu kuri buri muntu wese bigira umunyungu kuri twebwe ku buzima bw'uyu munsi n'ubuzaza ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka impamvu mvuze iki ni uko hari igihe tuba tuvuga ibintu nk'ibi kuko hari abandi bari mu yindi si tuba twambaye umubiri umwe tukabareba tukagira ngo ni abantu nkatwe ariko baba mu yindi si y'umwijima ariko bakiriye Imana mu mitima yabo bakakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza kubamwemera no kuba n'abakunda Imana noneho bategana n'uwo Yesu bagahamagara n'iyo Mana yabo yaremye ijuru n'isi bagashyira mu bikorwa ibyo ishaka hari minimum tugomba guhuriraho byanga bikunda igihugu kikaba cyiza yewe hari igihe abanyarwanda bajya bavuga hari bamwe tujya tuganira bakavuga ngo ariko ngo abanyarwanda turi n'ubwoko natwe butoroshye ngo budashinga ijosi nk'uko abisirayeli bari bameze nibyo koko ntidushinga ijosi kandi koko niko tumeze ukurikije ubutegetsi dufite n'aho tugeze ahangaha n'amateka yacu dusangiye ariko kiranoroshye kugira ngo tubone nanone igihugu cyakira kikabona paradizo oke si paradizo wenda reka tuvuge paradizo yo ku isi igihugu gitekanye igihugu gifite amahoro igihugu gifite abanyarwanda cyangwa abanyagihugu bakurikiza amategeko nta gahato bakabyumva nk'inshingano tukagira ikorayite icyo cyonyine gishobora kudubera umusingi ukomeye wo kuba mu gihugu kikagaragara nk'igitemba amata n'ubuki nubwo ntago ibibazo bijyabura hakaba hariho amategeko ashinzwe guhana barengera ayo mategeko ariko hakaba harimo ubutabera bwunga abantu ibihugu niko bimeze ariko ibi bintu byo kuba abantu bagwiririwe n'abantu b'abicanyi bakaba ari bo bicara ku butegetsi ni ikibazo gikomeye cyane kandi mbona kitazatworohera kubona ubutegetsi twifuza tugitegekwa n'abantu bafite amaraso mu biganza abantu bafite esprit criminelle kuko ntushobora kuvanga umuntu ufite esprit criminelle ngo ujye kumushakamo kazazana demokarasi kazatuma abantu bishyira bakizana ntabwo bikunda kandi we mu mutwe we no mu migambi ye hagomba kubahoza ku nkeke kugira ngo abone uko abiba bica bamenesha bahungeta kugira ngo yiba ari n'ubwo butegetsi agezeho atazanabuvaho akoresheje ikinyoma cyo kuvuga ngo hagiyeho itegeko nshinga manda zemewe n'ebyiri ubundi umuntu akarangiza hanyuma akajyaho abandi ajyaho akicara ukayoborwa ikintu cyamufasha ukagira ngo yashinzwemo imisumari ariko twese turabizi impamvu bibatera ni ibyaha baba bakoze bari ku ntebe y'ubutegetsi yahonyoye yishe yarimbuye yagize gute none ikibazo dufite abacu bo batuyobora bafite n'ibyaha byambukiranye imipaka ku buryo ahita abona ko anabuze amahoro mu gihugu cye atabona n'aho ahungira mu buryo bwo gushaka ibisubizo rero abanyarwanda tugomba kumenya uburemere no kumva neza uburemere bw'ikibazo dufite uko kireshya dufite ikibazo kiremereye cyane cy'ubutegetsi utari uko budukandamije gusa ahubwo ubwabwo bwikoreye umuzigo ukomeye w'ibyaha wananiye kumenya aho basohokera kuko batekereza gatoya kuba ba stepping down cyangwa se bava ku butegetsi cyangwa baherekanye ubutegetsi mu mahoro bagahita babona gereza bagahita babona imisazire bagabona n'imitungo yose baruhiye kubakira abana dore ko benshi bafashe ubutegetsi ari batoya ari abasore bagahita bumva ko bahise bajya ku isuka nk'abandi bose ariko hari ikintu njya nkundira imana ijya imana ica amateka kandi ijya isobanura ibidasobanutse ubu butegetsi buriho bushobora kuba bwibeshye uyu munsi ko buzarama kanahoraho kubera ko bwica abantu no gucecekesha ngo batavuga rumwe nabwo abo mu maboko yabo bakumva ko babafunze neza babafite mu biganza batazigera bongera kuvuga ariko nongere mbibutse aba bategetsi barimo bibeshya ibintu barimo barasaza n'iyo ejo hazaza hatabaho umuntu uvuga ngo nimuve ku butegetsi nabo ubwabo ntibazabugumaho bazasaza aba bana rero ba Ange Kagame n'urubyiruko ruriho uyu munsi hariya hari ikibazo gikomeye cyane cy'ukuntu igihugu cyacu kizayoborwa kandi ibyo uru rubyiruko ruri hanze aha ntabwo rushobora kongera kwemera kugaraguzwa agati nk'uko tubibona ubu ngubu turi mu gihe cy'isi iteye imbere abantu bose bari informe cyangwa se bafite amakuru kera byarashoboraga kaza bakatubeshya ko Kagame ari igitangaza ari umugabo rwose w'umucunguzi w'u Rwanda gusa ariko ubu ngubu abantu n'abana n'abasore n'inkumi barashobora kujya mu bitabo barashobora kubaza amakuru barashobora gukora investigation zabo bagaperereza bakamenya umuntu ni muntu ki ubwana bwe ni ubuhe yakoze iki iyo mbwira abantu nkababwira nti kuba dufite umuyobozi w'igihugu wica abantu ayoboye kandi mu itegeko nshinga rye yashyizeho yarakuye igihano cy'urupfu akumva ko urupfu rusigaye mu ntoki ze gusa aho niho bigaragara ko ubutegetsi bwamunaniye kandi yanabutakaje kuko ntushobora kuba ufite ubutegetsi uryama ugasinzira kontora abantu bose utegetse n'imbunda ariko ukarenga hejuru y'ubwo bushobozi bwose ukabura amahoro umuntu yavuze inanga nka Kizito Mihigo ukumva ngo araguhiritse ku butegetsi Cyuma Hassan yafata mikoro yayiha umuturage ati baramiritse ku butegetsi Karasira Aimable yavuga amateka n'ubuhamya bw'ibyamubayeho ati ngaho hagumuye abaturage Philippe Basabose yavuga ati habeho ishyirahamwe ry'abacika cumu hano mu mahanga yitwa igicumbi twisuganye turebe ibibazo byacu tubyigeho tubitekereze bati ngo umwanzi w'igihugu araje bakara badasinziriye kemurwa n'ikindi bagikemuza ikindi kibazo ariko bari bakwiye kumenya yuko ari naho na hano ubutumwa Artemo hari Edmonton muri Canada agomba kumenya yuko yagombye kujya kubwira bene wabo abo ngabo akeza cyangwa asaramya akababwira bareke gukora nabi bareke ibyaha bareke guhungeta abanyarwanda bareke gukomeza guhekura igihugu kuko bigira ingaruka ntabwo abantu bazaceceka rero ahubwo bazacya biyongera ikindi kuri uyu gasuku ubeshyeye Cyuma akanabeshya igihe ibintu byabereye atari nabyo kubera yuko atabizi avuga ibyo abonye ubundi mu gifaransa baravuga ngo ni n'importe quoi ntabwo umuntu apfa kuvuga ibyo abonye ko hariya muri media ni amagambo azahoraho ikibazo gihari ni iki Cyuma Hassan yavuze yuko ku murambo wa nyakwigendera Kizito Mihigo mu maso yari afite ibikomere ayo ni amagambo Cyuma yakoresheje ntabwo yigeze avuga ngo yaratobaguwe yagize gute n'ibiki byose biriya bigambo yavuga ngo kugira ngo mwiyemeze ngo uburemere bw'icyaha icyaha cyo kubeshyera umuntu nkana nacyo ni icyaha buriya kira nacyo gihanwa n'amategeko ariko buriya we azi ko avuze neza gusa ariko ibintu amagambo avuze yuzuyemo ibyaha byinshi ku buryo ejo hazaza nawe niyitaba gacaca cyangwa yitabyira inkiko zizaba zihari azavuga ko bamubeshyeye kandi ari amagambo yivugiye ibyo byaragarutse kuri Mugesera so nagira ngo rero nibutse abanyarwanda ko ibihe turimo n'ibyo kwitonda tukabana neza tukubahana cyane cyane ko nk'aba muri aya mahanga dukwiriye kumenya yuko tuyarimo turi abacumbitsi twese kandi twese dufite igihugu duhuriyeho aricyo cyitwa u Rwanda so nagira ngo rero mbasabe ko twabyitwaramo neza kandi tukamenya kuvuga tuziga n'usingiza akamenya ahagarukira asingiza kuko ni ibintu bizatugaruka murakoze
pastor urakoze cyane izo mpanuro yenda nti hari abakunzi bacu bo byanze bikunze bazazumva ariko abakenewe cyane nibareba muti nabo ndizera ko zizabagwa mu gutwi mbere y'uko dusoza hari ibindi bimeze nk'urwenya unyihanganire ni umunota umwe gusa noneho tubikoreho mu gihe cyane z'iminota itanu hanyuma dusezere muri studio wumve iyi ni joke yo ku rwego rwo hejuru reka tubanze tubumve
aba rero impamvu basigaye hano ni ukubera ko batazi
reka mbanze yenda mbitasire abadukurikiye iyi nkuru tugiye gusorezaho ni iy'abantu ngo bavuye n'abantu bahererekanyijwe na leta ya Congo ibaha u Rwanda harimo ba bantu bapakiye harimo abadamu n'abagabo n'abarwanyi n'abatari abarwanyi bavuga ko ari aba FNL noneho babajyana ahantu muze kumva rero bamwe mu bazanye
aba rero impamvu basigaye hano ni ukubera ko batazi iwabo w'abagabo babo bashakaniye muri Congo n'abagabo babo abagabo babo turacyabafite tubafite imutobo aho bari kwiga ubumenyi by'ubumenyingiro by'imyuga kandi nabo bari hafi kubirangiza noneho rero aba badamu bakaba baradusabye bati ntabwo tuzi aho abagabo bacu bakomoka ntabwo mwapfa kutujyana tutaziyo tujya
ko bazasubira muri Congo President Nyirabineza avuga ko bisa n'ibyatinze kuko ibihugu byombi bikiganira kugira ngo u Rwanda ruzabashyikirize Congo mu buryo bwiza nk'uko nayo yari yabatanze mu mucyo ndetse ngo bagombaga no kubanza kwigishwa
genda gutyo gusa kuko ni abantu bafite ubwenegihugu bw'ikindi gihugu rero mu bubanyi bwiza n'amahanga hagati y'u Rwanda n'ibindi bihugu cyane cyane ibihugu bidukikije ntabwo ushobora kubafata ngo ushyire ku mupaka ngo ushorere oya birasaba yuko batangwa mu buryo buzwi na leta cyane cyane ko natwe tujya kubahabwa tujya kubakira leta ya Congo niyo yakoze operation hanyuma irabazana ibaho u Rwanda niba rero dusanze harimo abaturage babo ni ngombwa ko natwe tubabaha mu mucyo bo baje bafatiwe mu mitwe yitwaje intwaro ni ngombwa rero ko basubizwayo ariko mu mucyo nk'uko leta ya Congo yabaduhaye nako tukabasubizayo tuvuga tuti burya muri ba bantu mwaduhaye harimo abanyekongo ariko twarabahuguye twarabigishije gukunda igihugu kugira gute noneho nimubakire nk'abaturage banyu
iyi nkambi Nyagatare kugeza uyu irimo abantu 55 biganjemo abana n'abagore ndetse n'abagabo bake abagiye mutobo bazahugurwa mu myuga izabafasha nibagera mu buzima busanzwe mu gihe bazasubizwa muri Congo abaye bagumye muri iyi nkambi mu gihe ibiganiro by'uburyo bwo kubakira bigikomeje hagati y'ibihugu byombi Gatete Eric Rafiki mu karere ka Rusizi
ngo bahererekanye n'abanyekongo bazababwira bati buriya muri ba bantu mwaduhaye harimo abanyekongo kandi abo banyekongo mwaduhaye twarabahuguye twabigishije gukunda igihugu ni ukuri reka nkubwire kubera uburyo byamenyerewe mu Rwanda uburyo abantu babayeho ibintu nk'ibi ntabwo bifatwa nk'amahano ariko bikwereka umuntu w'umuyobozi niba iyi disikuru ajya kuri mikoro akayivuga ntasoni ngo yumve n'ubutembwa yuzuyemo nanjye ndunga muri rya wa muntu igihugu cyacu igaruriro ni ukuvuga ngo hari keretse gusa confusion ishobora kuzajya abanyarwanda bakavuga ati dukore iki genda ibiganiro kuri televiziyo genda se za education civique zikiyongera abantu bakamenya role ya guverinema na role y'umuturage pasiteri ntacyo navuga kuri ibi bintu uretse ko ari urwenya kumva ngo mwafashe abakongomani twarababahuguriye tubigisha gukunda igihugu turababashubije ntabwo numva ayo masezerano kandi wibuke yuko mu byo yavuze ko Congo ntabwo iranemera no kubafata turacyari mu mishyikirano Turacyari mu negotiation ko bafata. Kubera yuko haracyari ibibazo byo kumenya abo bantu n'abantu niba n'abandi. Nabikihe gihugu. Leta y'u Rwanda yagiye kubakira yishimye cyane. Bazanye abarwanyi. None igihe kirageze baravuze bati no ntabwo dufite uko twabatunga ntitubasubize muri Congo. Baravuga ko nta muvandimwe n'umwe bafite kandi c'est vrai biranashoboka. Ariko ririya jambo rivuga ngo twarabafashe barabahuguye twanabigishije gukunda igihugu. Ya mvugo ihoraho ari iyo ngiyo y'abariya ba Kasuku pasiteri reka ijambo risoza muri ikiganiro nubwo ntabwo nari nzi ko ndibugaruke ku rugendo rwa Kagame wasubukuye za ngendo ze kwa kuba rutema ikirere ariko sinzi ko hari ikintu twabivugaho kuko aho yagiye nta kintu cyariyo abaperezida ntabwo bagiye kuko babiteganyaga ahubwo hagaragayeyo batatu gusa uwa Congo uw'u Rwanda n'uwa Mozambique abandi bari abaminisitiri yenda nabo n'icyo bagombye gukora pasiteri dusoza ijambo ni ryawe
urakoze cyane Jean Paul so ntabwo ari ikintu cyoroshye kugira icyo umuntu akivuga icyo ngicyo nubwo ngitindaho ariko ibyo ngibyo binzamurira no kumenya mutima w'ubwibone abantu baba bishaka kwifotoza umva ikintu cy'ikinyoma kiri aho ngo politiki y'ububanyi n'amahanga yo kubana neza n'ibihugu ngo cyane cyane ibihugu duturanye abaturanyi baturanye babanye neza n'abahe uretse kubeshya byo kwishyira ahantu rwose ni ukubeshya rega babeshya abaturage bagira ngo abaturage ntibabona ntibatekereza ni abantu bari aho ngaho ni nk'amarobo ariko ntabwo ubu n'amarobo asigaye avuga bazanye za Sofia twarazibonye ziravuga zigasubiza zirabazwa zigasubiza gufata abaturage bahumeka umwuka bazi ko uvuka muri aho uvuka bakuzi uko wakuze babizi ukajya hariyo ukafata hariyo ukavuga amagambo ubonye ngo mubanye n'amahanga uzi neza ko afunze imipaka abaturage badashobora guhahirana n'abaturanyi babo ni ibintu ubona nyine bigize noneho kuvuga ngo babonye barwanyi abarwanyi se barashaka bahi barwanyi kandi ko ikinamico yabo tumaze kwirambirwa yewe uretse natwe abanyarwanda n'amahanga amaze kubirambirwa icyo cyose birazwi abaturanyi birirwa bamwiyama nibo bababwira bati hakagira abantu bongera kuza kuvogera ubusugire bw'ibihugu byacu bakaza kandi koko iki kintu ni ikintu rwose abantu bakwiye kumenya iyo bavuga hariya rero baba babuze ibyo bavuga ngo bashake ngo kugarura ngo yasura ngo abanyarwanda babatakarije ariko nibo biteshije agaciro ntabwo umunyarwanda wamumenesha wamwicira wamusahura wamukenesha ku ngufu ku bintu bigenderewe ukamuhoza ku nkeke n'imbunda n'amanama y'ubutitsa adahumeka ataryamiwe ngo asinzire ngo inkuta zirumva ngo hanyuma ujye hariyo uvuge ngo politiki y'ubanyi n'amahanga ngo no kurwana neza ngo hanyuma ngo n'abanyamahanga ngo babonetsemo ngo ubwo ngo tubabasubize ngo mwaduhaye n'abantu banyu ko batangiye kubigisha se gukunda igihugu barabigisha igikunda igihugu cyihe ni Congo n'u Rwanda bigisha iziye nyigisho ni ikibazo gikomeye cyane ahubwo se bo baragikunda abantu njya mbabwira ngo FPR dufite y'uyu munsi iza gukunda igihugu nayo ubwayo yari kwikunda igakora ibintu bitandukanye n'iby'izindi ngoma zababanzirije bagakora neza bizahesha kurama ku butegetsi ariko ibyo nasanze batabikora kubera ko ntabwo batorwa n'abaturage nibo bishyize ku butegetsi bazi ko imbunda batunze arizo zizabagumisha kuri iriya ntebe ariko iki kintu gikwiye kuzagera aho abantu bakageraho bakakitekerezaho neza tukamenya yuko igihugu cyacu gifite ingorane zikomeye kandi turi mu ngorane twatejwe n'aba bagabo bari ku butegetsi kubera ibyaha bakoze bakoreye abanyarwanda kuko uretse no gukunda igihugu nabo ubwabo ntibikunda ibyo rero byo kuvuga ngo umuco wo gukunda igihugu nta gihugu bakunda ni abajura gukunda igihugu ni ubusambanyi ni ubwomanzi ni ubujura ni ukumenesha abantu no gusenyera abantu no guhoza abantu ku nkeke ibyo nibyo nibyo bita gukunda igihugu no kujya kuzana abantu biyemeje ngo kuba amadebe y'abandi sibyo nibyo so nge icyo navuga abanyarwanda tukwiye kumenya nuko turi mu bibazo bikomeye so dukwiye kuzahagararaho hanyuma umunsi umwe tukazabiganiraho wenda dushoboye kuvuga ngo let's say wenda ko umuntu yavuga ko reka mbi ndekeye ahangaha kubera yuko navuga nkarondogora kandi numva ntago ari ngombwa abanyarwanda twese turaziranye so birahagije ahasigaye icyo navuga reka ntange iyi mesaje hakiri kare abanyarwanda tumenyereye ko leta ya FPR ikora ikinamico please ndabinginze abo bicanyi nabo ba Kagame n'abandi bayobozi n'abasirikare bayoboye kiriya gihugu ikinamico yo kujya mu bacikacumu kubahungeta ubu mu kwa kane harageze bagiye kujya mu nka zabo bagiye kujya mu mashyamba no mu ntoki n'iki bagiye gutemagura ngo ubwo interahamwe zagarutse please ibi bintu by'ikinamico byo kuzajya bahora bashinyagurira abantu bateranya abahutu n'abatutsi ngo kubera ko habaye ikihe runaka so ndasaba rwose iki kintu abanyarwanda rwose mumfashe turyamagane igihe cy'icyunamo kirageze igihe cyo kwibuka kirageze agahinda abanyarwanda bafite n'abacikacumu bafite karahagije kongera kuzana ibintu byo gushinyagura kandi FPR yitwa ko yiha kwiha ko yariyo yarokoye abanyarwanda akaba ari isubira inyuma kudusonga abantu bagahora ku nkeke no mu bibazo by'amatiku adashira umuntu akibwa ko ari umututsi umuntu akibwa ko ari umuhutu akabona noneho ko ari ibibazo ibara ryaguye ibi bintu bikwiye guhagarara turi mu 2022 imyaka 18 irashize irashize dukwiye kuva muri ibi bintu bakareka ikinamico ryo kutugira tutabona 27 ya so ubwo rero nagira ngo rwose iki kintu nacyo nkivugeho impamvu nkivuze ni ukubera yuko ubwo nyine aritemo yatwibukije iby'abacikacumu so then ndabyibutse nyine ariko ntabwo dukwiye kongera kubona ayo makinamico ngo interahamwe zaje ngo interahamwe ziza buri mwaka so izo dusigaranye turazizi birahagije murakoze cyane Imana ibahe umugisha
umva urakoze nagira ngo ubwire ko ndabona ahubwo imibare yaba ariyo mizima ariko igiye kugera ni 28 niwo ufite imibare myiza ariko nibaza izagera mu kwa karindwi nibwo wabara muri ubwo buryo ariko nibwo yazaba ari 28 gusa hari abantu bashobora kumva nk'ibyo bintu uvuze bagatekereza ko hari yenda ari nk'imakabyankuru nanjye nsoza nuko nzi neza ko Jacques Nziza yari muri DMI bari bafite abantu agatsiko kavaga iyo ngeze akami bararaga bangu bazaga gutera amabuye hejuru y'amazu y'abacikacumu bakagera nubwo ahubwo bashakaga n'uburyo babikangurira n'abandi kugira ngo icyo gihe hari harimo ikintu gikomeye cyane byo kugira ngo habeho proof yuko jenoside itarangiye abari bafite uwo mugambi bakiwufite nk'aho hari ibintu bimenyetso bindi byari bikenewe birenze ibyari bihari ibyo ntabwo ari amakabyankuru byari bihari kandi koko bikaza mu gihe runaka simvuze ko n'interahamwe icyo gihe yenda zitari zihari cyangwa zitafite ibyo zakoraga ariko iyo gutera amabuye hejuru y'inzu hari abantu bari bamwe bose yenda ariko hari n'abandi bo bari babishinzwe ibyo rero biranashoboka ko ibyo byo gushaka kuvuga ko ngo ari ingengabitekerezo igenda yemera ko ibaho cyane ariko trick za FPR ni byiza ko zizajya nazo zisobanuka kuko hari ibintu byinshi bikunze koko kugaragara muri iki gihe mu gihe abacikacumu bagiye gutangira kunamira ababo ndetse n'abanyarwanda muri rusange bunamira ababunama bakunamira abandi usanga ariho harassment z'abacikacumu koko nkuko abivugaga ziyongera kandi mu gihugu leta ivuga ko n'impamvu imwe mu mpamvu ituma idashaka kuva ku butegetsi ari uko ari ukubumbabumba umutekano na protection y'abacikacumu bivuga muri ayo magambo ariko muri interpretation niyo bavuze n'amadisikuru niko babivuga ndagira ngo nongere mfatire umwanya ngo ushimire kuba wabanye nanjye muri ikiganiro Pastor Jean Claude Habimana kandi umaze igihe kinini nizere ko tuzongera guhura mu minsi itari ya kera cyane ugira ibihe byiza rero n'abadukurikiye kuri radio iteme mbifurije ibihe byiza aho muri hose
Murakoze cyane
Jean Paul Pasteur ni ubukoze ukomere cyane naho ubuta
ya naho ubuta murakoze
Ninde wapire kabona rikamara ninde wakirenga giza bo bangana ninde ubona mahari ari inzira nyayo Oh,